MC Flavor.
Come up on the beat, boy.
Exclusive from Zambian Music
Side. Nimafuna kutenga ko out moku vina pati ni mangala niri maya. Nima kondwela uka abuela stu ni mangala niri maya. Umakamba itoke izaka balansa wande.
Mate mazanga siwa kufuna bani uza kumbala tsuni wa mila baby. Siwa ziwa kwa meneta chokela izaka balansa wande. Dava I don't care, ngati niri na baby. Nima funa chape every day. Nima fight up a mozi, kumisha pa mozi yose. Edo vena basambe pwanti, swanga chile ma baby. Ina don't care, ngati niri na baby. Nima funa chape every day. Nima fight up a mozi, kumisha pa mozi yose. Edo vena basambe pwanti, swanga chile ma baby.
It's a boy take over.
Baby ni mangunu vama tashara vuyatu. If it capital vama sarache vanin. Don't care baby girl ulo vakunen. Iwe nai kima futika pamozi. Sire kwenye muli iwe sakwana. Iwe nai kinachukira patari. Olo kulimbula iwe mandu mashaina. Young devil kumbala makunena. Atika poyanu iwe nika ya kumonzi. Bada don't care mama wanga wachikuku. Ulo vakunene tipezu katutu. One day iwe mandu wazakatashi. Muli iwe maona moli ulavu. Mama wanga niwe weka ni mafuna. Yo map za chani.
Ngati niri na baby. Ni mafuna chape everyday. Tima fight up a mozi, kumisha pa mozi jose. Edo vena basambe pwanti, swanga chile ma baby. Ina don't care. Ngati niri na baby. Nimafuna chape everyday. Tima fight up a mozi, kumisha pa mozi jose. Edo vena basambe pwanti, swanga chile ma baby.
Masi flavor. Mama yesa kuzipipula, kuziminula. Kupita pafupi kuzimekela. Nima valanga na chabe. Na vanduwa kamani kusie. No, 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 no. I wanna need you, I wanna need you. Ni wefuna kumutima kwanga.
Oh, dava I don't care. Gati nini na baby.
Nina baby.
Nima puna chabe nante. Nima vaita pamozi, kumisha pamozi jose. Edo vena basambe pwanti, swanga chile ma baby. Ina donke, ngati nirina baby. Nimafuna chape everyday. Tima fight up a mozi, kumisha pa mozi jose. Edo vena basambe pwanti, swanga chile ma baby.
Zambian Music Side.com.